a tune and place for this tune, I know. Afro change your aura today upon this. Any map, umu gonza gira.
Oh, you miss a Regis. Regis, hey. It's it. Who gets got talent, you know?
Kusha say drama boy.
Chalo chayo neka, bitubia yo neka, chalo chayo neka. Bitubia yo neka, watu machuka, bitubia yo neka. Chalo chayo neka, bitubia chuka. Banaba yo neka, batu machuka. Udiyo mwananga wekana, mgali kujenda nekedi. Witeva china o mama, pretty galo uchidi. Atibona, ula mugo wawa. Atibona, ni future yo yafa. Now daisy, baba wini wenye defe.
Hey, Mark, baba mbulide vitu vye mkonanga vitu vye njelu.
Chalo chayo neka.
Baba mbulide vitu vye mkonanga vitu vye njelu.
Chalo chayo neka.
Kuwata kachinyalo tulu na kongoti kasu.